in a million.
Hey, I'm rap on the beat.
Hello, my friends are many koroga. Hello, don't plan your mambo gamboga. Hello, Nilisha ishwara woga. Hello, kwakesha kufa mimtoga. Yani nimeshikika, nyanga nyanga gani zaga. Akinipa vitamu nampa vinono na mazagazaga. Mambo yamefurika, anajua ninateshaga. Harina sahau kusimulia picha lilivyoanzaga.
Watu megalika, tsunami, vumbi la ulimtishe nani? Penzi letu viwango vya lami, tawonisha ng'ang'ana. Watu megalika, tsunami, vumbi la ulimtishe nani? Penzi letu viwango vya lami, tawonisha ng'ang'ana.
Aya, 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 aya. Miwa kwangu ya wapae.
Haya, 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 haya.
Kungwe wako yuko wapiwe.
Haya, 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 haya.
Kama sumu nalipa.
Haya, 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 haya.
Ulijifundia wapiwe.
Kutadodo, pembeni ya mpapai. Mungu kanipendelea hatai. Sijipodo wagipodo, alhamdulilahi. Ila imi mnogea asali.
Hoya hoya, nikifikicha na kamua.
Hoya hoya,
nani kipika na bagua.
Watu megalika, tsunami. Vumbi la ulimtishe nani? Penzi letu viwango vya lami, tawonisha ng'ang'ana.
Watu megalika, tsunami. Vumbi la ulimtishe nani? Penzi letu viwango vya lami, tawonisha ng'ang'ana.
Haya, 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 haya.
Miwa kwangu ya wapae.
Haya, 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 haya.
Kungwe wako yuko wapiwe.